It's your boy Q, you know how I do. If you're a buddy, I'm your daddy. Hivi unajua we ni pretty girl. Ukweli mi nasema ya moyoni we ni physical. Mapenzi na yalinda kama vile benki. Ni mimi na wewe tonight. Wake nimelewa nimefunga breaki. Niko nyuma ya roli nyuma. The way your waist unavyo shake you one and two.
Unavyo kwenda na minato.
Achelo zigo kizita za matatu.
Sako na nyumisa machi.
Shingo shi. Mtoto mwendo wa maringu. Apo tuende kwenye kalio na kata salio. Iyo mitupio nywele na kibanio.
Zote sifa nampa yeye sifa. Kina makinuka kijiji anakiteka. Akina makinuka kijiji anakiteka.
Wenge,
yeah. Wenge. Sasa leo waoneshe vile ukikatika na chupa mgongoni. Pale unaponibeba hadi nakumbuka utotoni. Kote umeshaizungusha mwisho naikuta mdomoni. Ila ya mambo na yonipa nsije nkatupwa motoni. Unavyo sasambua najiuliza unawezazi kweli. Na kama wapo hivyo wakukatazagi kweli. Unaga show mbovu wakika ujewai kufeli. Na pagawa mpaka naenda kuuliza mandazi sheli. When you back it up, wine paka chini. Ndo napagawa kabisa na chizika kama nini. Kavipi mama tujirekodi tuwasha tambo. Ili wazeo makonek wakamalize bando.
Shingo shi. Mtoto mwendo wa maringu.
Apo tuende kwenye kalio na kata salio. Iyo mitupio nywele na kibanio.
Zote sifa nampa yeye sifa.
Kina makinuka kijije na kiteka. Akina makinuka kijije na kiteka.
Yeah, yeah.
Unavua tunava OG.
Wenge.
Yeah, yeah, yeah.
And this is how we do.
Better know, nobody can love you like I do, my baby girl. Woo.